J drama on the bed.
It's cause of fun.
Umenifuta machozi undanipa amani jamani kupendwa nira. Nishakuweka moyoni umenitoa simanzi. Thinking about penzi ngumu najua ila tutatoboa inshallah.